The Message, Living, Dying, Buried, Rising, Coming was delivered on Easter Sunday morning at sunrise, March 29, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Utenga uu wa kukala moyo, kufa, kuigidwa mmanda, kuuka, akubwera. Unalalikidwa mchingerezi pa istara la mulungu mmawa pa kutuluka kwa dzuwa. March 29, 1959, ku Branham Tabernacle, mu Jeffersonville, Indiana, USA.
It's just beyond anything that we could express in human languages of how our hearts feel today as we gather here on this most solemn, sacred morning.
Izo ndizopo sabasi chilichonse chimene ife tinga chifotokoze muzinenelo za umuntu za mmene mitima yathu ikumvelera lero. Pamene ife tasonkhana pano mawa wa ulemu wopatulika uno.
This morning represents the time that when our religion was made real, because it was the rising up again of thy precious child who came to redeem the whole human race.
Mawa uno ukuimilira nthawi imene chipembedzo chathu chinapangidwa kukhala chenicheni, chifukwa kunali kuukanso kwa mwana wanu wofunika amene anabwera kuti adzawombole mtundu wonse wa anthu.
And we are here this morning in celebration of that great supreme triumph, Lord, that made us more than conquerors of both death, hell, and the grave.
Ndipo ife tili pano mawa uno kudzakondwelera kugonjetsa kwa kukulu kwa pamwamba uko. Ambuye kumene kunatipanga ife kukhala oposa agonjetsi azonsezo imfa, gehena ndi manda.
And we thank thee that after all these years have passed, we still gather early of a morning on this Easter morning to worship him because we believe that he shall come again.
Ndipo ife tikukuthokozani inu kuti zitadutsa zaka zonsezi, ife tikumasonkhanabe molawirira mmawa pa mmawa wa Istara uwu kuti tidzamupembedze iye, chifukwa ife tikukhulupirira kuti iye akubweranso.
And we would pray that you would forgive all of our sins and our trespasses that is recorded against us as we humbly confess our wrong and accept his atonement for our sins.
Ndipo ife tikupemphera kuti inu mukhululukire machimo athu onse ndi mphulupulu zathu zimene zalembedwa motitsutsa ife. Pamene ife modzichepesa tikuvomereza zolakwa zathu ndi kuvomereza chitetezero chake cha machimo athu.
Heal the sickness that's in the midst of us, Lord, and help us as we read thy holy word, which is the foundation of all of the truths that you have left for us to live by and to believe.
Chiritsani matenda amene ali pakati pathu Ambuye, mutithandize ife pamene tiziwerenga mawu anu oyera amene ali maziko achoonadi chonse chimene inu mwatisiyira ife kuti tizikhalira nacho moyo ndi kuchikhulupirira.
And we pray not only for this group that's gathered here but all around the world. For we are looking with eager eyes and longing hearts for his return.
Ndipo ife sitikungopempherera gulu ililokha limene lasonkhana pano, koma onse kuzungulira dziko, pakuti ife tikuyang'anira ndi maso achidwi ndi mitima yachiyembekezo kubwera kwake.
We stand today in darkness, in a chaos that when most any time that some fanatic might just blow up about something and turn a little button and the whole world could be blown into bits.
Ife taima lero mundima mu chisokonezo kuti pamene pafupi nthawi iliyonse kuti otengeka wina akhoza kungophulitsa china chake ndi kuyatsa batani laling'onolo ndipo dziko lonse likhoza kuphulitsidwa mu zidutswa.
As it has been told us by great authorities that the wars will only be a few hours long if it ever happens again.
Monga zina nenedwa kwa ife ndi ama ulamuliro akulu kuti nkhondoyo izangokhala yotalika maola pang'ono ngati iyo ingati idzachitikenso.
Oh, as we're standing today on the very brim of another war.
Oh, pamene ife taima lero mphepete kumene mwa nkhondo ina.
Then the church is standing on the brim of that most glorious resurrection. For we shall be caught up together with the sleeping saints to meet the Lord in the air and forever be with him.
Pamenepo mpingo waima mphepete mwachiukitsiro cha ulemerero waukulu icho pakuti ife tidzatengedwera mmwamba limodzi ndi oyera amene akugona kukakumana ndi Ambuye mu mlengalenga ndipo kwa nthawi zonse kukakhala ndi Iye.
We have come to worship thee, Lord, and receive us today.
Ife tabwera kuti tidzakupembedzeni inu Ambuye ndipo tilandireni ife lero.
Bless the reading of thy word, the singing of the song, the preaching of the gospel, receive the prayers of the penitent.
Mudalitse kuwerenga kwa mawu anu, kuimba kwa nyimbo, kulalikira kwa uthenga, mulandire mapemphero a olapa.
Hear a prayer for the sick and get glory unto thyself, for we humbly ask it in the name of Jesus, thy Son. Amen.
Amen.
Mumvere pemphero la odwala ndipo mudzitengere ulemerero kwa inu mwini pakuti ife modzichepetsa tikupempha izi mu dzina la Yesu mwana wanu. Amen.
To you who would like to take what we are to read this morning for our scriptures.
Kwa inu amene mukufuna kuti mutenge pamene ife titi tiwerenge mmawa uno kwa malemba athu.
And we are sorry that this to know that we do not have the seating room for this fine group of people who's come early this morning to worship with us.
Ndipo ife tikupepesa kuti kudziwa kuti ife tilibe malo okhalapo kwa gulu labwino ili la anthu amene abwera molawirira mmawa uno kuti adzapembedze limodzi ndi ife.
From different churches and from different states and even different nations has gathered this morning here at the tabernacle for this most glorious worship of the Lord.
Kuchokera kumatchali chosiyana-siyana ndi madera osiyana-siyana ndipo ngakhale kumafuko osiyana-siyana asonkhana mmawa uno pano pakachisi pakupembedza kwa ulemelero wa ukulu uku kwa Ambuye.
I wish for you to turn to the book of Psalms, Psalms 22.
Ine ndikufuna kuti inu mutsegule ku buku la Masalimo, Masalimo 22.
I know this is rather an unusual place to read for an Easter service, but God is unusual.
Ine ndikudziwa kuti awa makamaka ndi malo osazolowereka kuwawerenga kwa nsonkhano wa Easter. Koma Mulungu ndi osazolowereka.
And now after this service we will adjourn in about 1 hour so that you may go for your breakfast and then Sunday school service will start at 9:30.
Ndipo tsopano ukatha nsonkhano uno, ife tiyimikira kaye kwa pafupifupi ola limodzi kuti inu muthe kupita ku kazusa wanu. Ndipo kenako nsonkhano wa Sunday school udzayamba 9:30.
And then immediately after the Sunday school service there will be baptismal service here at the pool.
Ndipo kenako ukangota nsonkhano wa la Mulungu padzakhala nsonkhano wa ubatizo kuno pa dziwe.
And then this afternoon at 6 o'clock prayer cards will be given out for healing service for tonight.
Ndiyeno madzulo ano 6 koloko makadi apemphero akhala akuperekedwa kwa nsonkhano wa machilitso wa usiku uno.
And if you have any loved ones that's sick and needy, remember to bring them out tonight. And for this will be the last time we can have this for a while. Anyhow, I'm leaving in the morning at 5 o'clock for Los Angeles and through the West Coast for a series of services.
Ndipo ngati inu muli nawo okondedwa aliwonse amene akudwala ndi osowa, mukumbukire kwabweretsa iwo usiku uno. Ndipo pakuti iyi idzakhala nthawi yomaliza imene ife tidzakhale ndi uwu kwa kanthawi muli monse. Ine ndizinyamuka mmawa 5 koloko kupita ku Los Angeles ndi kudusa ku gombe la kumadzulo ku ndandanda wa misonkhano.
Now in Psalms 22 we shall read.
Tsopano mu Masalimo 22 ife tikuwerenga.
My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me from the words of my roaring?
Mulungu wanga, nchifukwa chiyani inu mwandisiya ine. Nchifukwa chiyani inu muli kutali kuti munditandize ine kumawu akubula kwanga.
My God, I cry in the daytime, but thou hearest not, and in the night season, and am not silent.
Mulungu wanga, ine ndimafula masana, koma inu osandimvai. Ndi munyengo ya usiku, ndipo ine sindirijete.
But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel.
Koma inu ndi woyera, O inu amene mumakhala matamando a Israeli.
Our fathers trusted in thee. They trusted and thou did deliver them.
Makolo athu anakudalirani inu. Iwo anakudalirani ndipo inu munawapulumutsa iwo.
They cried unto thee and were delivered. They trusted in thee and were not confounded.
Iwo analilira kwa inu ndipo anapulumutsidwa. Iwo anadalira mwa inu ndipo iwo sanakhumudwe.
But I am a worm and no man, a reproach of man, despised of the people.
Koma ine ndi nyongolosi ndipo osati munthu, chitonzo cha anthu, wonyozedwa ndi anthu.
All they that see me laugh me to scorn.
Onse amene andiona ine akundiseka monyoza.
They shoot out the lip and they shake the head saying, he trusted on the Lord that he would deliver him. Let him deliver him, seeing he delighteth in him.
Iwo akupotoza mlomo, ndipo iwo akumagwedeza mutu ndikuti, iye amadalira pa Ambuye kuti amupulumutsa iye. Siani amupulumutse iye, poona kuti iye amasangalala mwa iye.
But thou art he that took me out of the womb. Thou didst make me hope when I was upon my mother's breast.
Koma inu ndiye amene munanditenga ine kuchokera mimba. Inu munandipanga ine kukhala ndi chidaliro pamene ine ndinali pa mabere a amayi anga.
I was cast upon thee from the womb. Thou art my God from my mother's belly.
Ine ndinaponyedwa kwa inu kuchokera mimba. Inu ndi Mulungu wanga kuchokera mimba mwa amayi anga.
Be not far from me, for trouble is near. For there is none to help.
Musakhale kutali ndi ine, pakuti mavuto ali pafupi, pakuti palibe paliyense woti andithandize.
Many bulls have compassed me. Strong bulls of Bashan have beset me around.
Ng'ombe za mphongo zambiri zandizungulira ine. Ng'ombe za mphongo za mphamvu za ku Basan zakhala mondizungulira ine.
They gasp upon me with their mouth as a raving and roaring lion.
Izo zandiyasamulira ine ndi kamwa zawo ngati olusa ndi mkango obula.
I am poured out like water. All my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted in the midst of my bowels.
Ine ndatilidwa ngati madzi. Mafupa anga onse aguluka. Mtima wanga uli ngati mafuta. Iwo asungunuka pakati pa matumbo anga.
My strength is dried up like a potter's. My tongue cleaveth to my jaws, and thou hast brought me unto the dust of the earth.
Mphamvu zanga zauma ngati phale. Lilime langa lamatilira ku nsagwada zanga. Ndipo inu mwandibweretsa ine ku fumbi la dziko.
For dogs have compassed me. The assemblies of the wicked have closed me. They pierced my hands and my feet.
Pakuti agalu andizungulira ine. Misonkhano yawo ipa yanditsekereza ine. Iwo apyoza manja anga ndi mapazi anga.
I may tell all my bones that they look and stare upon me.
Ine ndikhoza kuwerenga mafupa anga onse kuti iwo akuyang'ana ndipo akuchita chidwi pa ine.
They parted my garments among them. Cast lots upon my vesture.
Iwo agawana zovala zanga pakati pawo, apangira maere chovala changa.
Be thou not far from me, O Lord. My strength hasten thee to help me.
Inu musakale kutali ndi ine, O Ambuye. Mphamvu zanga, inu mufulumire kundithandiza ine.
Deliver my soul from the sword. My darling from the power of the dogs.
Pulumutsani moyo wanga kulupanga. Wokondedwa wanga kumphamvu ya garu.
Save me from the lion's mouth, for thou hast heard me from the horns of the unicorn.
Ndipulumutseni ine kukamwa la mkango, pakuti inu mwandimva ine kuchokera ku nyanga ya njati.
I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the congregation, I will praise thee. Yea.
Ine ndidzachula dzina lanu kwa abale anga. Pakati pa osonkhana, ine ndidzakutamandani inu. Ea.
Ye that fear the Lord, praise him. All ye seeds of Jacob, glorify him. And fear him, all ye seeds of Israel.
Inu amene mumaopa Ambuye. Mutamandeni iye, inu nonse, mbeu za Yakobo. Mulemekezeni iye, ndipo muopeni iye, nonse inu mbeu za Israeli.
For he is not despised, nor parted the affliction. Neither has he hid his face from him. But when he cried unto him, he heard.
Pakuti iye, sana nyoze, kapena kudana ndi mazunzo. Yesu anabise nkhope yake kwa iye. Koma pamene iye analilira kwa iye, iye anamva.
My praise shall be of thee in the great congregation. I will pay my vows before them that fear him.
Kupembedza kwanga kudzakhala kwa inu kwa osonkhana ochuluka. Ine ndidzapereka malumbiriro anga pamaso pa iwo amene amamuopa iye.
The meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord that seek him. Your heart shall live forever.
Ofatsa adzadya ndipo adzakhutitsidwa. Iwo adzamupembedza Ambuye amene akumufuna iye. Mtima wanu udzakhala moyo kwa nthawi zonse.
All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord, And all the kindreds of the nations shall worship before him.
Matero onse a dziko adzakumbukira ndipo adzatembenukira kwa Ambuye. Ndipo mitundu yonse ya mafuko idzapembedza pamaso pake.
For the kingdom is of the Lord, and he is the governor among the nations.
Pakuti ufumu ndi wa Ambuye, ndipo iye ndikazembe pakati pa mafuko.
All they that be fat upon earth shall eat and worship. All they that go down to the dust shall bow before him, and none can keep alive his own soul.
Onse amene ali onenepa pa dziko lapansi adzadya ndi kupembedza. Iwo onse amene apita pansi kufumbi adzagwada pamaso pa iye, ndipo palibe amene angasunge solo yake ndi moyo.
A seed shall serve him. It shall be accounted to the Lord for a generation.
Mbeu idzamutumikira iye. Iyo idzawerengeredwa kwa Ambuye kwa mbado.
They shall come and shall declare his righteousness unto a people, and shall that shall be born that he has done this. May the Lord add his blessings to the reading of his word.
Iwo adzabwera ndipo adzanenera chiyero chake kwa anthu, ndipo adza amene adzabadwe kuti iye wapanga ichi. Ambuye aonjezere madalitso ake kukuwerenga kwa mawu ake.
I want to take for this occasion this morning five words, and around those five words try to express what's on my heart to you worshipers this morning.
Ine ndikufuna kuti nditenge pachochitika ichi mawa uno, mawu asanu. Ndipo pozungulira mawu asanu ameneo, ndiyesera kufotokoza chimene chili pa mtima wanga kwa inu opembedza mawa uno.
I want these five words: living, dying, buried, rising, coming.
Ine ndikufuna mawu asanu awa: kukhala moyo, kufa, kuyikidwa mmanda, kuuka, akubwera.
And I think the poet well expressed it in the song of what I want to say when he wrote this song.
Ndipo ine ndikuganiza kuti Wanda Katulo anazifotokoza izo bwino mu nyimbo zachimene ine ndikufuna kuti ndinene pamene iye analemba nyimbo iyi.
Living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. Someday he's coming.
Hey.
Oh, glorious day.
Pokhala moyo iye anandikonda ine. Pakufa iye anandipulumutsa ine. Poyikidwa mmanda iye anatengera machimo anga kutali. Pouka iye anandilungamitsa mwa ulere kwa nthawi zonse. Tsiku lina iye akubwera, oh tsiku la ulemerero.
There never was a life ever lived like his. Because he was the God manifested in the flesh when he was born.
Sipanakhalepo moyo umene unakhalidwapo onga wa iye. Chifukwa iye anali Mulungu akuonetseledwa mu thupi pamene iye anabadwa.
He was the expression of what God the Father is.
Iye anali kuonetsera kwa chimene Mulungu Atate ali.
And God the Father being love, then Jesus was the full expression of love.
Ndipo Mulungu Atate pokhala chikondi, ndiye Yesu anali kuonetsera kwa mphumphu kwa chikondi.
He was love from the very first time that his little baby hand stroked the pretty cheeks of his mother. He was love.
Iye anali chikondi kuchokera pa nthawi yoyamba imene manja ake akhanda anamenya masaya okongola a amayi ake. Iye anali chikondi.
And I think today that that's where many is failing to recognize that he was love.
Ndipo ine ndikuganiza lero kuti apo ndipamene ambiri akulephera kuzindikira kuti iye anali chikondi.
God is love. And they that love are born of God.
Mulungu ndi chikondi. Ndipo iwo amene amakonda ndi obadwa mwa Mulungu.
God so loved the world that is the unlovable that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him shall not perish but would have everlasting life.
Mulungu analikonda kwambiri dziko ameneyo ndi osakondedwawo mpaka iye anampereka mwana wake wokondedwa yekhayo kuti aliyense amene akhulupirira mwa iye asaonongeke koma akhale nawo moyo osatha.
He expressed his love when he was here on earth in so many different ways till it is undisputable that he was the most loving creature that ever lived.
Iye anaonetsera chikondi chake pamene iye anali kuno pa dziko lapansi munjira zambiri zosiyana-siyana mpaka izo ndizosatsutsika kuti iye anali cholengedwa chokonda kwambiri chimene chinayamba chakhalapo moyo.
Now think in his life here he was expressing God in the only way that God can be expressed to the people is through love.
Ndipo ine ndikuganiza nthawi ya moyo wake kuno iye anali kumufotokoza Mulungu ndipo njira yokhayo imene Mulungu angathe kufotokozedwera kwa anthu ndi kudzera mu chikondi.
And well did he do this when he caught one of the most vilest women that there was of his days, perhaps.
Ndipo iye anachita izi mwabwino pamene iye anakumana ndi mmodzi wa azimayi oyipitsitsa amene analipo a tsiku lake mwina mwake.
They found her just guilty and no way out when she was found in adultery and they drug her up before him and said, what do you say do for her?
Iwo anamupeza iye wolakwa basi ndipo panalibe njira yoti apulumukirepo pamene iye anapezeka ali muchigololo ndipo iwo anamududuluzira iye kwa iye ndipo anati kodi inu mukuti tipange naye chiyani iye.
And when he turned to her and said, I don't condemn thee, go and sin no more.
Ndipo pamene iye anapororokera kwa iye ndipo anati ile sindikukuweluza iwe pita ndipo usakachimwenso.
Instead of being throwing her out to the streets to be drug out like a bunch of wolves over her to stone her and take her life, his tender, kind, loving heart stooped way down into the sin that she was in. Said, I don't condemn thee. Just go and don't sin no more.
Malo, momuponyera iye kumiseu, kuti akamukwekweletse, ngati gulu la ankhandwe pa iye, kuti akamugende iye ndi kuchotsapo moyo wake. Mtima wake wanthete, wachifundo, wachikondi. Unatsikira pansi mutchimo limene iye anali alimo. Anati, ine sindikukuweluza iwe. Ingopita, ndipo usakachimwenso.
And when he was on his way down to the grave of Lazarus, I think there's another great time that he expressed what God is to the human being.
Ndipo pamene iye anali pa njira yake akutsikira ku manda a Lazaro ine ndikuganiza kuti imeneyo inali nthawi ina yopambana imene iye anafotokozera chimene Mulungu ali kwa anthu.
Not only is he a God that can forgive the lowest sin that can be committed and take the guilty and make them guiltless by his pardoning love, but after death has laid us in silence, he's still concerned about us.
Yes, Mulungu yekha amene angakhululukire tchimo lotsikitsitsa limene lingapangidwe ndi kuwachotsera zolakwa ndi kuwapanga iwo kukhala osalakwa mwachikondi chake chokhululukira. Koma imfa itatha kutiyika ife kuli chete, iye amakhala wokhudzidwabe za ife.
I think he well expressed that on the road down with Martha and Mary when he come to the house where death had shut out the life of a lovely person.
Ine ndikuganiza iye anafotokoza bwino zimenezo panjira ali ndi Marita ndi Maria pamene iye anadzafika ku nyumba kumene imfa inali itachotsa moyo wa munthu wokondedwa.
And on his road down to the grave, yet being God, know that he would raise him from the dead. Know that it had been told him that in his very words lay the power to raise him from the grave.
Amen.
Yet when he seen Martha and Mary and those who loved Lazarus crying, the Bible said he wept.
Ndipo ali pa njira yake wakumanda komabe pokhala Mulungu ankadziwa kuti iye akanadzamuukitsa iye kwa akufa, ankadziwa kuti zinanenedwa kwa iye kuti mu mawu ake omwe munali mphamvu yomuukitsa iye kuchokera mmanda. Komabe pamene iye anaona Marita ndi Maria ndi iwo amene ankamukonda Lazaro akulira, Bible limati iye analira.
What was it? His great loving heart. When he seen that man and his friends were in trouble, he was troubled with them.
Chinali chiyani chimenecho mtima wake opambana wachikondi pamene iye anamuona mwamuna ameneyo ndipo ake abwenzi ake ali pa mavuto, iye anavutika nawo iwo.
I'm so glad to know that he can be found amongst the brokenhearted.
Ndine okondwa kwambiri kudziwa kuti iye akhoza kupezeka pakati pa osweka mtima.
In our sorrows, he's not one that would leave us.
Muzisoni zathu, iye si wina amene angatisiye ife.
He stands by us when all has failed and the last hopes of earthly reaching has come to its end. He's still God and loves us. He was the expression of God.
Iye amaima pafupi nafe pamene zonse zalephera ndipo ziyembekezo zomaliza za mdziko zafika kumapeto ake. Iye amakhalabe Mulungu ndipo iye amatikonda ife. Iye anali kufotokozera kwa Mulungu.
Know how I believe that he longs for his people to be so anointed with his spirit that we could go to each other in trials and in troubles and give the expression of his sympathy as it pours from our hearts that's been born of his spirit, to reflect in the church the love of the living God.
Ndipo, oh, mene ine ndimakhulupirira kuti iye amafuna kuti anthu ake akhale odzozedwa kwambiri ndi mzimu wake, kuti ife tizitha kumapita kwa wina ndi mzake maesero ndi mavuto ndi kukapereka kuonetsera kwa chisoni chake pamene icho chikukhuthuka kuchokera mmitima yathu imene yabadwa mwa mzimu wake, kuti tizinyazimiritsa mu mpingo chikondi cha Mulungu wa moyo.
That well expressed what he said, or the poet said, living, he loved me.
Zimenezo zinafotokoza bwino zimene iye ananena, kapena wandakatulo ananena. Pokhala moyo, iye anandikonda ine.
Showed what he did to the whole human race, the way God represented himself in Jesus Christ.
Iye anaonetsera chimene iye anachita kwa mtundu wonse wa munthu, mmene Mulungu anadziyimirira yekha mwa Yesu Khristu.
He expressed his opinion to the human race to forgive and to love those who were unlovable.
Iye anafotokoza maganizo ake kwa mtundu wa munthu kuti azikhululukira ndi kuwakonda iwo amene ali osakondedwa.
And I wonder on this Easter morning how short we fall of that.
Ndipo ine ndikudabwa mawa uno wa Easter, mene ife tikupezekera opelewela pa zimenezo.
We can love those who love us, but he loved those who did not love him.
Ife timakhoza kuwakonda iwo amene amatikonda ife, koma iye ankawakonda iwo amene sankamukonda iye.
He was the greatest representation of love that ever hit the earth, and was despised of those who lived on the earth to whom he loved.
Iye anali chachikulu kwambiri, choyimirira, choyamba cha chikondi chimene chinayamba chagundapo pa dziko lapansi. Ndipo ananyozedwa ndi iwo amene ankakhala pa dziko lapansi, iwo amene iye ankawakonda.
No man could ever love like him, and no man was ever hated like him.
Palibe munthu amene ankakonda monga iye, ndipo palibe munthu amene anadedwapo monga iye.
They hated him and despised him and rejected him, but it did not stop his love.
Iwo ankamuda iye ndi kumunyoza iye ndi kumukana iye, koma izo sizinaletse chikondi chake.
Last, when he was hanging on the cross, after that life that he had lived had been done nothing but good things, forgiving the guilty, healing the sick, and just things that were good.
Pomalizira pamene iye anali atapachikidwa pa mtanda, zitachitika kuti moyo uja umene iye anaukhala sunachite kanthu koma zinthu zabwino, kukhululukira ochimwa, kuchiritsa odwala, ndipo basi kumachita zinthu zimene zinali zabwino.
But he was last breaths on the cross with the vulgar mocking spit of them who stood by hanging from his sacred face. He cried with a heart full of love, Father, forgive them.
Amen.
For they know not what they do.
Pamene iye anali kupuma komaliza pa mtanda ndi malovu a mwano onyogodola a iwo amene anayima pambali akuyenderera pa nkhope yake yopatulika, iye anafuula ndi mtima wodzaza ndi chikondi, Atate, akhululukireni iwo, pakuti iwo sakudziwa chimene iwo akuchita.
He could understand, being God, he understands. That's why he can love us when we're unlovable, because he's God and he understands.
Iye amatha kumvetsetsa. Pokhala Mulungu, iye amamvetsetsa. Ndi chifukwa chake iye anatikonda ife pamene ife tinali osakondedwa, chifukwa iye ndi Mulungu, ndipo iye amamvetsetsa.
Living, he loved me. Never a life lived like it, because it was wrapped in love.
Pokhala moyo, iye anandikonda ine. Sipanakhalepo moyo unakhalidwapo wonga umenewo, chifukwa iwo unakulungidwa muchikondi.
Dying, he saved me. A death. When in the Garden of Eden, God, Jehovah, required the penalty of sin is death. And there could be no alterations.
Pakufa, ye anandipulumutsa ine. Imfa, pamene anali munda wa Eden, Mulungu Yehova anafuna chilango cha tchimo ndi imfa. Ndipo sipakanakhala kusintha.
It cannot be any other way taken care of because God is supreme and He is infinite and the judge of all heavens and earth.
Sizikanasamalilidwa mwanjira ina iliyonse, chifukwa Mulungu ndi wamkulu, ndipo Iye ndi wopanda malire, ndiponso woweruza wa miyamba yonse ndi dziko lapansi.
The penalty of sin is death. And there was no one who could pay this penalty for another.
Chilango cha tchimo ndi imfa. Ndipo panali aliyense amene akanamuperekera nzake chilango ichi.
For every man, though he might die for another man, but he was guilty to begin with.
Pakuti munthu aliyense ngakhale iye atamufera munthu nzake, koma iye anali wolakwa kuyamba ndi kuyamba.
There was none of us that could help the other because we were all guilty. We are born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies.
Panalibepo aliyense wa ife amene akanamuthandiza mzake, chifukwa ife tonse tinali olakwa. Ife tinabadwira mu tchimo, tinapangidwa mukusayeruzika, tinabwera mdziko tikuyankhula mabodza.
And there was not a ray of hope nowhere. We were condemned to death by God. And every creature that ever moved on the earth was under this condemnation.
Ndipo panalibepo chisonyezo cha chiyembekezo paliponsepo. Ife tinaweruzidwira ku imfa ndi Mulungu. Ndipo cholengedwa chilichonse chimene chinayamba chasunthirapo pa dziko lapansi, chinali pansi pakutsutsika uku.
There could be righteous men rise and do great things, but he was a sinner to begin with.
Pamakhoza kuuka amuna olungama ndi kumapanga zinthu zazikulu, koma iye amakhala wochimwa kuyamba ndi kuyamba.
There was only one way for it to be paid. That was the death of God himself.
Panali njira imodzi yokha yoti izo zilipiridwe, ndipo imeneyo inali imfa ya Mulungu mwini wake.
So God being a spirit could not die. But he came down in a body of flesh and expressed himself in a life of love to take all that goodness that he was.
Amen.
And give it willingly as a supreme sacrifice that he might take the guilt of the guilty.
Chotero Mulungu pokhala mzimu sakanakhoza kufa. Koma iye anadzabwera muthupi la nofu, ndipo anadzadzionetsera yekha mu moyo wachikondi kuti adzatenge ubwino onse umene iye anali ndi kudzawupereka iwo mwakufuna ngati nsembe yapamwamba kuti iye adzathe kutenga kulakwa kwa wolakwayo.
All of us being sinners and not a way in the world for us to ever be saved. He came not only to be seen on earth, but he came to die as a sacrifice.
Tonsefe pokhala ochimwa, ndipo opanda njira mdziko kwa ife kuti tingapulumutsidwepo. Iye anabwera osati kuti adzangoonedwa pa dziko lapansi, koma iye anabwera kuti adzafe ngati nsembe.
Abel expressed it when he offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. When he brought the little lamb with a piece of grapevine wrapped around his neck to a rock.
Abele anafotokoza izo pamene iye anapereka kwa Mulungu nsembe yapamwamba kwambiri kuposa ya Kaini. Pamene iye anamubweretsa mwana wankhosa wang'ono atamuzengeza pa khosi pake kachiduswa kampesa kukamumangirira kumwala.
There laid the little fellow up on the rock, pulled its little chin back, and with a rock pounded its little throat, and it bleeding and dying, and the blood squirting out. This little white locks become bathed with blood. Abel expressed Calvary there.
Pamenepo kana gona kanthu kakang'onoko pamwala. Anakokera chibwano chake cha ching'ono mbuyo ndipo ndi mwala anakhapa khosi lake la ling'onolo ndipo iko kanaphiriphita ndi kufa ndi magazi akukha ndipo ubweya wake wa ung'ono oyela unasambitsidwa ndi magazi. Abele anaonetsera Kavari pamenepo.
When the Lamb of God slain from the foundation of the world came to take the place of guilty sinners and was mashed and bruised and scoffed and made fun of and died a death that no creature could die except God himself.
Pamene mwana wankhosa wa Mulungu ophedwa kuyambira pa maziko a dziko anabwera kudzatenga malo awo lakwayo ndipo anasasanthidwa ndi kuvulazidwa ndi kuseleulidwa ndi kusekedwa ndipo anafa imfa imene palibe cholengedwa chimene chikanafa kupatulapo Mulungu mwini wake.
And his bloody locks hanging from his shoulders dripping to the ground express what a horrible thing that sin is. When he had to die to redeem man from a life of sin.
Ndi tsitsi lake la magazi likulandewera kuchokera mapewa ake akudonthera pansi. Zinaonetsera kuti tchimo ndi chinthu choyipa. Pamene iye anachita kufa kuti adzamuwombole munthu kuchokera ku moyo wa tchimo.
Nothing could die like that. Nothing could stand that death.
Palibe chilichonse chimene chikanafa monga choncho. Palibe chilichonse chimene chikanapirira imfa imeneyo.
It said that when they pierced his side, that there came forth blood and water.
Amanena kuti pamene iwo anamupyoza mbali mwake, kuti pamenepo panatuluka magazi ndi madzi.
It's been some time ago I was speaking to someone about this, and it was a scientist that said there is only one way that could have happened.
Inali nthawi ina yapitayo ine ndimayankhula ndi wina wake za izi ndipo anali wa za science amene anati pali njira imodzi yokha imene zimenezo zikanakhoza kuchitikira.
And it was not because of the Roman spear that he died. And neither was it the loss of blood that he died, because there was still blood in his body.
Ndipo si chifukwa cha nthungo ya Chiroma kuti iye anafa ndi imeneyo. Ndipo sizinalinso chifukwa chotaya magazi kuti nchifukwa iye anafa. Chifukwa magazi anali alipobe muthupi lake.
What he died of was not because of the Roman spear or the nails that was drove in his hand. Are the thorny crown they placed on his head.
Chimene iye anafa nacho sichinali chifukwa cha nthungo ya Chiroma kapena misomali imene inakhomeredwa mmanja mwake kapena chisoti cha minga chimene iwo anachiyika pa mutu pake.
But because he died of grief, because he came to his own and his own received him not. He died of a broken heart.
Koma chifukwa iyana fandi chisoni. Chifukwa iyana dzakwa ake omwe. Ndipo ake omwe sana mulandire iyai. Iyana fa chifukwa chosweka ntima.
When he knows the very creatures of past that he had died to redeem have spit in his face and he was rejected of man.
Pamene iye ankadziwa zolengedwa kumene za nthawi zimene iye akanadzafa kuti aziwombole zinamulavulira pa nkhope yake ndipo iye anakanidwa ndi munthu.
David 800 years before it happened cried the very voice that he cried in Calvary, my God, why hast thou forsaken me?
David zaka 800 izo zisanachitike analira ndi liulo mwelija limene iye analira pa Calvary. Mulungu wanga, nchifukwa chiyani inu mwandisiya ine.
What a terrible thing that sin does. It separates man from God.
Ndi chinthu chopsa bwanji chimene tchimo limachita. Ilo limamulekanitsa munthu kwa Mulungu.
He was a sin offering. It had to be offered for our sins. And he was separated from the presence of God. Sin had separated.
Ndipo iye anali nsembe ya chimo. Imene inkayenera kuti iperekedwe kwa machimo athu. Ndipo iye analekanitsidwa kuchoka pa kukhalapo kwa Mulungu. Chimo linali litamulekanitsa iye.
God placed our sins upon him. And he was separated from God, and that's why he cried, why hast thou forsaken me?
Mulungu anadzayika machimo athu pa iye, ndipo iye analekanitsidwa kwa Mulungu. Ndipo ndi chifukwa chake iye anafuula, nchifukwa chiyani inu mwandisiya ine?
And because he was forsaken and had taken this place and seen his people that he would come to be their savior and to offer them life. They had rejected him and he grieved him so till he was so broken hearted until the blood and water, the chemicals of his body separated.
Ndipo chifukwa chakuti iye anasiyidwa ndipo anali atatenga malo awa ndipo nkumawaona anthu ake amene iye anabwera kuti adzakhale mpulumutsi wawo ndikuti adzawapatse iwo moyo. Iwo anali atamukana iye, ndipo izo zinamukhumudwitsa iye kwambiri, mpaka kuti iye anasweka mtima kwambiri, mpaka magazi ndi madzi ndi zamadzi za mthupi lake zinalekana.
Man will never know what that was. That's the reason there could be no one else could ever die like that.
Munthu sadzadziwa konse chimene icho chinali. Ndi chifukwa chake sipakanakhala wina aliyense amene akanafa monga choncho.
I don't care how much that you could be tormented, how that they might put your feet in stocks, or saw you by inches, or burn you by inches, you could not die that death. Because your makeup's not like that.
Ine sindikusamala kuti inu mungazunzidwe mochuluka bwanji. Mene iwo angayikire mapazi anu muzitsa. Kapena kukudulani inu nthuli nthuli. Kapena kukuochani inu nthuli nthuli. Inu simungafe imfa imeneyo. Chifukwa mapangidwe anu siwonga chomwecho.
He had to be God. He had to be more than man in the faith that God died. Yeah.
Iye ankayenera kukhala Mulungu. Iye ankayenera kukhala woposa munthu. Ndipo kuganiza kuti Mulungu anafa.
He died of a broken heart with such grief for the world until a chemical reaction taking place in his body that could not take place in you.
Iye anafa chifukwa chosweka mtima ndi chisoni choterocho chifukwa cha dziko mpaka zamadzi za mthupi mwake zinachitika mwa mtundu wina zimene sizingachitike mwa inu.
You cannot suffer like that. There's no way for you to have that kind of a grief. So there's only one could do it. And he did it.
Inu simungathe kuzunzika monga chomwecho. Palibepo njira imene inu munga kale ndi chisoni cha mtundu umenewo. Chotero alipo mmodzi yekha amene angathe kuchita zimenezo, ndipo iye anachita izo.
They are hanging that precious life that know nothing but love and doing good, hung there between the heavens and earth, lifted up there, stripped naked, embarrassed.
Pamenepo utapachikika moyo ofunika uja, umene sunkadziwa kanthu koma chikondi ndi kuchita zabwino. Unapachikika pamenepo pakati pa miyamba ndi dziko lapansi. Anakwezedwa mmwamba, pamenepo anavulidwa maliseche, anachititsidwa manyazi.
Think how you'd be stripped naked. You would no embarrassment to what God would.
Taganizani, mene inu, muka nakhalira kuvulidwa maliseche. Inu simungadziwe kuchititsidwa manyazi kuposa mene Mulungu angachitire.
Hanging there, I know the crucifix has a little thing like they had something around him, but they never did that. That's just put on the cross, or the artist put it there.
Atapachikidwa pamenepo, ine ndikudziwa ntanda uli ndi kanthu kakang'ono ngati kuti iwo anayika china chake momuphimba iye. Koma iwo sanachite konse zimenezo. Izo zinangoyikidwa pa ntanda, kapena ojambulayo anayika izo pamenepo.
They stripped his clothes from him, he had on a robe, and they tore off of him and gaveled for it. He was embarrassed to the utmost.
Iwo anamuvula iye zovala zake, iye anali atavala mwinjiro, ndipo iwo anamung'ambira iye, ndipo anapangira maere. Iye anachititsidwa manyazi motheratu.
Yet even God had to stand and sinners spit on his face.
Komabe pokhala Mulungu, ankayenera kupirira nazo, ndipo chimwa anamulavulira mate pa nkhope yake.
Yet being the very depths of modesty, had to die before the public strip naked. Such a fact it tuck up on him till it separated the water and the blood.
Komabe pokhala kuti anali kuya kumene kwakhalidwe, ankayenera kuti afe pa gulu ndi kuvulidwa maliseche, zinamukhudza kwambiri iyeyo mpaka izo zinalekanitsa madzi ndi magazi.
No wonder I think the poet well expressed it when he said, mid rending rocks and darkening skies, my Savior bowed his head and died. But the opening veil revealed the way to heaven's joys and endless day.
Zosa dabwitsa, ine ndikuganiza wandakatulo anafotokoza bwino izo, pamene iye anati, pakati pa miyala yosweka ndi mlengalenga mwa mdima, mpulumutsi wanga anaweramitsa mutu wake ndipo anafa. Koma chotchinga chotseguka chinawulula njira ya kuchisangalalo cha kumwamba ndi tsiku losatha.
Sure, he had to do it. The veil hung between man and God. And that opening veil revealed the way to heaven's joys and endless day.
Ndithudi, iye ankayenera kuti achite zimenezo, chotchingacho chinapachikidwa pakati pa munthu ndi Mulungu. Ndipo chotchingacho chitatseguka, chinawulula njira yopita kuchisangalalo cha kumwamba ndi tsiku losatha.
Calvary means something. Means more than we can express.
Kavari amatanthauza china chake. Amatanthauza zochuluka kuposa zimene ife tingazifotokoze.
Sure, living he loved me. Dying he saved me. Buried he carried my sins far away.
Ndithudi, pokhala moyo, iye anandikonda ine. Pakufa, iye anandipulumutsa ine. Poyikidwa mmanda, iye anatengera machimo anga kutali.
It's been condemned now. Sin has no more hope. When he screamed at the cross, it's finished. Sin died. That's dead. It's done with. It's powerless. It's lifeless.
Ilo lawe luzidwa tsopano. Chimo lilibenso pogwira. Pamene iye anafuula pa mtanda, kwatha. Tchimo linafa. Tsopano ilo ndi lakufa. Ilo anathana nalo. Ilo ndilopanda mphamvu. Ilo lilibe moyo.
Think of it, people. That sin, the enemy to human beings, is dead and lifeless. It has no more effect. It can't.
Taganizani za izo anthunu. Tchimo limenelo ndani kwa anthu. Ndilakufa ndipo lilibe moyo. Ilo lilibenso chochita. Ilo silingate.
Where the sun shut off its vision, the stars would not shine. The earth turned black. It's all being redeemed.
Zosa dabwitsa dzuwa linatseka kupenya kwake. Nyenyezi zinalephera kuti ziwale. Dziko linadandima. Ilo lonse linali likuomboledwa.
Now it's dead. It's buried. It's lifeless. It has no more life in it. Then it must be buried.
Tsopano ilo ndilakufa. Ilo linayikidwa mmanda. Ilo lilibe moyo. Ilo lilibe moyo mkati mwake. Ndiye ilo likuyenera kuyikidwa mmanda.
What was buried? The body of God was buried. For it was a sin offering.
Chinayikidwa mmanda ndi chiyani? Thupi la Mulungu linayikidwa mmanda. Pakuti ilo linali nsembe ya tchimo.
It was a burnt lamb. It was buried for the fires of iniquity.
Ilo linali mwana wankhosa opchereza. Ilo linapcherezedwa ndi moto wa kusairuzika.
That sinless lamb that know no sin. That God who know no wrong. His life had been given in there hung the sin offering.
Mwana wankhosa opanda tchimo uja, amene sankalidziwa nkomwe tchimo. Mulungu uja yemwe sankadziwa cholakwika, moyo wake unali utaperekedwa. Ndipo pamenepo, panapachikidwa nsembe ya tchimo.
Buried, he carried my sins far away. He must be buried. The body, the sin offering must be buried.
Poyikidwa mmanda. Iye anatengera machimo anga kutali. Iye ankayenera kuyikidwa mmanda. Thupilo, nsembe ya tchimo, inkayenera kuyikidwa mmanda.
That's why many after a while will walk one by one to this pool.
Amen.
To be baptized in the name of Jesus Christ.
Ndi chifukwa chake ambiri posakhalitsa pa, akhala akuyenda mmodzi ndi mmodzi kubwera kudziwe ili. Kuti adzabatizidwe mu dzina la Yesu Kristu.
Why? Something has took place.
Bwanji. China chake chachitika.
That spirit that came out of that body when he screamed it's finished has condemned sin in our bodies. And we must bury it. To be remembered no more. I'm so glad that it is.
Mzimu uja umene unatuluka kuchokera mu thupi limenelo. Pamene iye anafuula kwatha. Waliweluza tchimo mmatupi athu. Ndipo ife tikuyenera kukalika ilo mmanda. Kuti lisadzakumbukiridwenso. Ndine okondwa kuti ilo latero.
When anything's buried, it's hid. It's out of sight. And buried, he carried my sins far away.
Mene chili chonse chikwiriridwa, icho chimabisika, icho sichimaonekanso. Ndipo poyikidwa mmanda, iye anatengera machimo anga kutali.
God can see our sins no more, for they are buried.
Mulungu saonanso machimo athu panonso, pakuti iwo anakwiriridwa.
They are buried where? In the sea of forgetfulness.
Anakwiriridwa kuti munyanja ya kuiwala.
Think of a sea of forgetfulness. God cannot remember them no more because they are both dead and buried.
Amen.
They cannot be remembered no more. They're out of God's memory.
Taganizani za nyanja ya kuiwala. Mulungu sangawa kumbukirenso iwo. Chifukwa iwo, anachitidwa ziwiri zonse, anafa ndipo anakwiriridwa mʼmanda. Iwo sangakumbukirirwenso. Iwo anachoka mu kukumbukira kwa Mulungu.
He was also in this very he represented in the Old Testament.
Iye analinso mukuikidwa. Uku iye anayimiriridwa mu chipangano chakale.
They had a sin offering at the cleansing of the sanctuary.
Iwo amakhala ndi ziwiri. Iwo amakhala ndi nsembe ya tchimo pakuyeretsedwa kwa kachisi.
And that sin offering was that they taken two goats. And one goat was killed. And the other goat had the sins that was placed upon the dead goat put upon the live goat.
Ndipo nsembe ya tchimo imeneyo imakhala yakuti iwo amatenga mbuzi ziwiri. Ndipo mbuzi imodzi imaphedwa. Ndipo mbuzi inayo imakhala ndi machimo amene anali pa mbuzi yakufayo. Amakayikidwa pa mbuzi ya moyoyo.
Remember Jesus was a sheep. He was a lamb. But in this case he became a goat. He was righteousness because he was God. The sheep, but he became a goat, sin, that he might be the sin offering for me and you. From a sheep to a goat.
Kumbukirani, Yesu anali nkhosa. Iye anali mwana wa nkhosa. Koma munkhani iyi, iye anadzakhala mbuzi. Iye anali chilungamo chifukwa iye anali Mulungu. Nkhosa, koma iye anadzakhala mbuzi. Chimo, kuti iye adzathe kukhala nsembe ya chimo kwa ine ndi inu. Kuchokera ku nkhosa anadzakhala mbuzi.
Jesus was representing both the animals, both goats.
Ndipo Yesu anayimiriridwa mu nyama ziwiri zonsezo, mbuzi ziwiri zonsezo.
For one he died. He died for the atonement. The second, the sins from the atonement was put on the scapegoat. And the scapegoat took the sins of the people and went far into the wilderness to bear the sins of the people.
Kwa imodzi, iye anafera chitetezelo ya chiwiriyo. Machimo amene anali pa chitetezelocho anadzayikidwa pa Azazeli. Ndipo Azazeli anatenga machimo a anthu. Ndipo anapita kutali ku chipululu kuti akasenze machimo a anthu.
What was it? It was the death and the burial of our Lord Jesus. Dying, living, he loved me, dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away.
Kodi icho chinali chiyani? Icho chinali imfa ndi kuyikidwa mʼmanda kwa Ambuye Yesu athu. Pakufa, pokhala moyo, iye anandikonda ine. Pakufa, iye anandipulumutsa ine. Poyikidwa mʼmanda, iye anatengera machimo anga kutali.
He took the sins of the people upon himself and carried them plumb down into the lowest of Hades.
Iye anadzitengera machimo a anthu pa iye mwini, ndipo anawanyamulira iwo kukalowa nawo mu hade wotsikitsitsa.
He was a sin offering. He had the sins of the people, he died for them, and also the sins was placed upon him, and he took our sins far away. So far that God can never see him no more.
Iye anali nsembe ya chimo. Iye anali ndi machimo a anthu. Iye anawafera iwo. Ndiponso machimo anayikidwa pa iye. Ndipo iye anatengera machimo athu kutali. Kutali kwambiri, mpaka Mulungu sangathe kwaonanso iwo.
Amen.
Think of it! Oh, the church could scream, Hallelujah for such a Savior!
Amen.
Taganizani za zimenezo. Oh, mpingo ukhoza kufula, Hallelujah! Chifukwa cha mpulumutsi woteroyo.
Not only is our sins forgiven, but they are buried in the sea of forgiveness to be remembered no more. Buried, He carried our sins far away.
Sikuti machimo athu anangokhululukidwa kokha, koma iwo anakwiriridwa mu nyanja ya kuiwala kuti asadzakumbukiridwenso. Poyikidwa mʼmanda, iye anatengera machimo athu kutali.
No more can they
be remembered. For they are gone. They're out of the eyes of God. They're past. They're divorced. They're put away. God don't remember them no more.
Iwo sanga kumbukiridwe enso. Pakuti iwo anapita. Iwo anachoka maso a Mulungu. Iwo anapuwalitsidwa. Iwo anasudzulidwa. Iwo anakayikidwa kutali. Mulungu samawakumbukiranso iwo.
What the church ought to rejoice this morning to know that our sins will no more be remembered. They are put in the sea of forgiveness. Into the grave of beyond any resurrection, they are dead forever and forgotten about. They are if they had never happened.
Chiani, mpingo kwenye kusangalala mauno. Podziwa kuti machimu atu, sadza kumbukiridwa anso. Iwo anakayikidwa mu nyanja yakuiwala. Anapita kumanda koti sikungakhaleko chiukitsiro chilichonse. Iwo anafa kwa nthawi zonse ndipo anayiwalidwa. Iwo ali ngati iwo sanachitike nkomwe.
Dying he saved me, but buried he carried my sins far away. He carried them so far till they went into the sea of forgiveness.
Pakufa iye anandipulumutsa ine. Koma poyikidwa mmanda, iye anatengera machimu anga kutali. Iye anawatengera iwo kutali. Mpaka iwo anakalowa mu nyanja yakuiwala.
For we know that those things are most surely believed among us. And they're most surely the truth. They're God's truth.
Amen.
All those great things were beyond human expressions. We could never express our gratitude for such things.
Oh, ife tikudziwa kuti zinthu zimenezo zimakhulupiriridwa ndithudi pakati pathu. Ndipo izo ndithudi ndi choonadi. Izo ndi choonadi cha Mulungu. Zinthu zazikulu zonsezo zinali zosati kuti munthu angazifotokoze. Ife sitingathe nkomwe kufotokoza kuthokoza kwathu kwa zinthu zoterozo.
But oh, that Easter rising he justified. Free forever.
Koma, oh, Easter imeneyo. Pouka, iye analungamitsa. Mwaulele kwa nthawi zonse.
Living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. And was all right. But rising, he justified.
Pokhala moyo iye anandikonda ine. Pakufa iye anandipulumutsa ine. Poyikidwa mmanda iye ananyamulira machimu anga kutali. Izo zinali zabwino. Koma pouka iye anandilungamitsa.
What was that raising up? It was God's receipt that the bill's been paid. Rising, he justified freely forever. Oh, what a Savior. Rising.
Kuka kumeneko kunali chiyani? Linali lisiti la Mulungu kuti mtengo walipiridwa. Pouka iye anandilungamitsa mwaulele kwa nthawi zonse. Oh, ndimpulumutsi bwanji. Kuuka.
What did God do? A man can suffer. A man can die. A man can be buried. But Easter was the greatest of them all, for it was God's endorsement.
Amen.
My laws has been met. My requirements has been met. That's him. Rose him up from the dead.
Kodi Mulungu anachita chiyani? Munthu akhoza kuzunzika, munthu akhoza kufa, munthu akhoza kuyikidwa mmanda. Koma Easter inali chachikulu kwambiri cha zonsezo. Pakuti kunali kuvomereza kwa Mulungu. Malamulo anga akwaniritsidwa. Zofuna zanga zakwaniritsidwa. Ndiyeyo. Iye anamuukitsa iye kwa akufa.
Rising, he justified.
Amen.
freely forever.
Hallelujah. Amen.
Let it be his holy name.
Hallelujah.
Pauka, ye anandilungamitsa mwaulele kwa nthawi zonse. Lodala likhale dzina lake loyera.
No wonder it brings emotions. No wonder the human heart cannot contain it.
Praise the Lord.
Zosadabwitsa izo zimabweretsa kutengeka. Zosadabwitsa mtima wa munthu sungathe kuzigwira izi.
Oh, with our conquering faith, we can stand under and say we are justified forever freely.
Praise God. Hallelujah.
Because he died and was buried, and God raised him up again on Easter morning.
Amen. Yes. Hallelujah.
Then God showed that it was accepted. All the things that he did, everything's freely paid. You can go free now. Why isn't he justified? Really, forever.
Oh, ndichi khulupiriro chathu chogonjetsa. Ife tikhoza kuima kutsidya ndi kuti ife talungamitsidwa kwa nthawi zonse mwa ulere chifukwa iye anafa ndipo anayikidwa mmanda ndipo Mulungu anamuukitsa iye kenanso mawa wa Easter. Kenako Mulungu anadzaonetsera kuti izo zalandilidwa zinthu zonse zimene iye anazichita chilichonse chinaperekedwa mwa ulere. Inu mukhoza kupita amfulu tsopano. Pouka, iye anandilungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse.
Oh, no one can never know.
Amen.
Can never think of that great day when he rose up and the angels saw it. In the heavens of heavens, the angels sang the praises of God. And rejoice while the Old Testament saints in paradise shouted hallelujah.
Hallelujah.
Rising, he justified.
Oh, palibe amene angadziwe nkomwe. Sangathe kuganizira za tsiku lalikulu ilo. Pamene iye anauka. Ndipo angelo anaziona izo. Miyamba ya miyamba. Angelo anaimba matamando a Mulungu. Ndipo anasangalala. Pamene woyera achipangano chakale mu paradizo anafula. Hallelujah. Pouka iye anandilungamitsa.
The heavens shook, the earth shook, paradise shook, and hell shook. When that great voice came forth, up from the grave he arose.
Hallelujah. Hallelujah.
Rising he justified. Freely forever. Oh my.
Miyamba inagwedezeka, dziko linagwedezeka. Paradizo anagwedezeka. Ndipo kumwamba kunagwedezeka. Pamene liwu lalikulu lija linatulukira. Kudzuka kuchokera mmanda iye anauka. Pouka iye anandilungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse. Oh my.
Hey.
And the saints that died him can sing this.
Oh,
when we look at that amazing grace under what he did. See God's seal of endorsement.
Ndiye woyera amene amafa mwa iye akhoza kuimba iyi. Pamene ife tiyangʼana pa chisomo chodabwitsa icho kumeneko zimene iye anachita mukuona chivomerezo chosindikizidwa cha Mulungu.
A little while and the world will see me no more, yet you'll see me for I'll raise from the dead and be with you even in you. To the end of the world as a confirmation and a verification that what God said is true and what I say is true. Jesus said,
kanthawi pang'ono ndipo dziko silindionanso ine, komabe inu mudzandiona ine, pakuti ine ndidzauka kwa akufa, ndipo ndizidzakhala ndi inu, ngakhale mwa inu, mpaka kumathero a dziko. Ngati chotsimikizira, ndiponso kutsimikizira kuti zimene Mulungu ananena ndi zoona. Ndi zimene ine ndikunena ndi zoona. Yesu anati,
I'll come in the form of the Holy Spirit. I will make my abode with you and live with you forever.
Ine ndidzabwera mu maonekedwe a Mzimu Woyera. Ine ndidzapanga pokhala panga ndi inu. Ndipo ndidzakhala ndi inu kwa nthawi zonse.
Then the saint who has that resurrection hope in their heart can sing this song.
Glory
to God. Oh, that rise and the glory of his resurrection share.
Amen.
When his chosen ones shall gather to their home beyond the sky.
Ndiye woyera amene ali ndi chiyembekezo cha chikhulupiriro chimenecho mu mtima mwawo akhoza kuimba nyimbo iyi. Mawa owala wopanda mitambo pamene akufa mwa Khristu adzauka ndi kugawana ulemelero wa chiukitsiro chake pamene osankhidwa ake adzasonkhana kupita kwawo kuseli kwa mlengalenga.
With the perfect assurance.
Amen.
With the seal of God.
Hallelujah.
With the written receipt from God himself. When the roll is called up yonder, I'll be there.
Amen.
Oh,
hallelujah for the Lamb of God.
Ndi chilimbikitso changwiro, ndi chisindikizo cha Mulungu, ndi lisiti lolembedwa lochokera kwa Mulungu mwini wake. Akamadzayitana dzina langa ine ndidzakhala komweko. Oh, bwerani msanga.
Oh, no wonder they said.
Oh, nzosadabwitsa iwo anati.
Living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away.
Hallelujah.
Oh, rising, he justified freely forever.
Pokhala moyo, iye anandikonda ine. Pakufa iye anandipulumusa ine. Poyikidwa mmanda, iye anatengera machimo anga kutali. Oh, pouka, iye analungamitsa mwaulele kwa nthawi zonse.
Sins are pardoned. All these sacrifices could have been mythical. All these sacrifices could have paled. But on Easter morning when he rose up, God proved that he accepted it.
Amen.
Machimo akhululukidwa. Nsembe zonse izibwezi zili nthano. Nsembe zonsezi zikanakhoza kulephera. Koma pa mmawa wa Easter, pamene iye anadzauka, Mulungu anatsimikizira kuti iye wavomereza izo.
Wonder it brings a human heart to a hallelujah. No wonder it makes man stand in the face of death.
Amen.
Makes the people call those things which were not as though they were.
Nzosadabwisa. Izo zimaubweletsa mtima wa munthu ku haleluya. Nzosadabwitsa izo zimapangitsa amuna kuima pamaso pa imfa. Zimapangitsa anthu kutchula zinthu izo zimene panalibepo ngati kuti izo zilipo.
Oh,
why? Rising he justified. How you know he's raised? Because he's risen in our hearts.
Amen.
Justified. Freely forever.
Koma bwanji. Pouka iye anandilungamitsa. Inu mukudziwa bwanji kuti iye wauka. Chifukwa iye wauka mmitima mwathu. Talungamitsidwa mwaulele kwa nthawi zonse.
40 days later, when he was standing talking to his children, gravitation began to lose its hold.
Amen.
The works was finished. The penalty was paid. He had the receipt in his hand. God's receipt.
Masiku 40 kenako, pamene iye anaima akuyankhula kwa ana ake, mphamvu yokokera pansi inayamba kulephera kugwira. Ntchito zinali zitatha. Mtengo unali utalipiridwa. Iye anali ali ndi lisiti mdzanja lake. Ilo linali lisiti la Mulungu.
Amen.
He had the children, the church, the believers. All sin was conquered. The path was made clear. He can stay on earth no more.
Ye anali ndiana, mpingo okhulupirira. Chimo lonse linali litagonjetsedwa. Njira inali itayeretsedwa. Ye sibwezi atakhalanso pa dziko lapansi.
What holds us here? Gravitation. Gravitation began to break. It lost its grips. Why? It's all over then. What happened? He began to rise from the earth.
Chiyani chimati gwirira ife kuno. Mphamvu yokokera pansi. Mphamvu yokokera pansi inayamba kusweka. Iyo inataya kugwira kwake. Bwanji. Zonse zinali zitatha pamenepo. Chinachitika ndi chiyani? Iye anayamba kukwera kuchokera pa dziko lapansi.
Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Come forth the uttering of his lips.
Pitani inu mu dziko lonse. Ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Panadzabwera kuyankhula kwa milomo yake.
Go into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe.
Pitani inu mudziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Iye amene akhulupirira ndipo nabatizidwa adzapulumutsidwa. Iye amene sakhulupirira adzawonongedwa. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira.
In my name they shall cast out evil spirits. They shall speak with new tongues. If they should take up serpents or great deadly things, it shall not harm them.
Amen.
If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Mudzina langa iwo adzathamangitsa mizimu yoyipa. Iwo adzayankhula ndi malilime atsopano. Ngati iwo adzatala njoka kapena kumwa zinthu zokupha, izo sizidzawapweteka iwo. Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira.
Because I live, gravitation's broke away from me, sin had a hold of that for you. God proved it and give the resurrection receipt.
Amen.
Chifukwa ine ndili moyo, mphamvu yokokera pansi yasweka pa ine. Chimo linaso apogwira. Ine ndinakuferani inu. Mulungu anatsimikizira izo. Ndipo anapereka lisiti la chiukitsiro.
And because I live, you live also. Someday I will return. Someday he's coming, oh glorious day.
Ndipo chifukwa choti ine ndili moyo, inu mudzakhalanso moyo. Tsiku lina ine ndidzabwereranso. Tsiku lina iye akubwera. Oh, tsiku la ulemerero.
Man, one living, dying, buried, rising, coming, the hope of the church today.
Ndiye mmodzi pokhala moyo. Pakufa, poyikidwa mmanda, pakuuka, akubweranso, chiyembekezo cha mpingo lero.
Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever, someday he's coming. Oh, glorious day.
Pokhala moyo, iye anandikonda ine, pakufa iye anandipulumutsa ine. Poyikidwa mmanda iye anatengera machimo anga kutali. Pouka iye analungamitsa mwa ulele kwa nthawi zonse. Tsiku lina iye akubwera. Oh, tsiku la ulemerero.
What was it? Five things in five letters. J-E-S-U-S.
Icho chinali chiyani? Zinthu five mu zilembo five. J-A-S-U-S.
Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever, someday he's coming! Oh, glorious day!
Pokhala moyo iye anandikonda ine, pakufa iye anandipulumutsa ine. Poyikidwa mmanda iye anatengera machimo anga kutali. Pouka iye analungamitsa mwa ulele kwa nthawi zonse. Tsiku lina iye akubwera. Oh, tsiku la ulemerero.
We are looking for his second coming. And some of these bright and cloudless mornings when the dead in Christ shall rise and the glory of that resurrection.
Amen.
When his chosen ones shall gather to their homes beyond the sky. When the roll is called up yonder, I'll be there. Wow, I've got the receipt.
Ife tikuyembekezera kudza kwake kwa chiwiri. Ndipo ena amawawala ndi opanda mitambo awa. Pamene akufa mwa Kristo adzauka ndi kudzagawana ulemelero wa chiukitsiro uwo. Pamene osankhidwa ake adzasonkhana kwawo kuseri kwa thambo. Pakuitana dzina langa ndidzakhala komweko. Bwanji, ine ndili ndi lisiti.
He rose, how do you know? He lives in my heart. He lives in the heart of his believing church.
Iye anauka, inu mukudziwa bwanji. Iye akukhala moyo mu mtima mwanga. Iye akukhala moyo mu mtima wa mpingo wake wokhulupirira.
Thank you, my friends. The food will be ready just in a few moments with warm water for the baptismal service as soon as we return. Let us bow our heads just a minute.
Taganizani zazimenezwa mzanga. Dziwe likhala litakonzedwa mu mphindi pang'ono chabe ndi madzi otentha kwa utumiki wa ubatizo mwansanga ife tikamabwerera. Tiye tiweramitse mitu yathu kwa mphindi chabe.
I wonder today if there be one in our midst, or many, who has not yet appreciated this sacrifice enough to accept it, and you would like to be remembered in prayer, that God will speak strangely to your heart, that you will accept this sacrifice, the cleansing of your soul.
Ine ndikudabwa lero ngati pangakhale mmodzi pakati pathu, kapena ambiri amene sanamvetsetsebe nsembe iyi mokwanira, kuti angayivomereze iyo. Ndipo inu mukufuna kuti mukumbukiridwe mupemphero, kuti Mulungu ayankhule mwachilendo mu mtima mwanu, kuti inu muvomereze nsembe yake, kuyeretsa kwa solo yanu.
And remember that today we celebrate just not a time to wear new hats and to wear new clothes, which is all right, it's a symbol of something new. God did something new.
Ndipo mukumbukire kuti lero ife sitikungosangalalira nthawi yoti tivale zipewa zatsopano ndi kuvala zovala zatsopano, chimene ndi chabwino. Icho ndi chizindikiro cha china chake chatsopano. Mulungu anapanga china chake chatsopano.
Which is all right. It's not only that Easter doesn't mean that, or hunting Easter rabbits or bunny eggs and little white chickens and so forth. That isn't the idea, brother.
Chimene ndi chabwino. Izo sizokhazo. Easter simatanthauza zimenezo. Kapena kukasaka akalulu a istara kapena mazira akalulu ndi nkhuku za zing'ono zoyera ndi zina zotero. Lingaliro lake silimenero mbale.
Easter is a triumph. It's the victory that God gave over the earth, that he raised his own son from the dead. And whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life.
Easter ndi kugonjetsa ndi chigonjetso chimene Mulungu anachipereka pa dziko la pansi, kuti anaukitsa mwana wake yemwe kwa akufa, kuti aliyense amene akhulupirira mwa iye asadzawonongedwe koma adzakhale nawo moyo wamuyaya.
The resurrection can be in your own life. If you haven't got it, would you raise your hand to him this morning while you have your heads bowed, saying, by this God remember me, that resurrection life may it be had in my heart.
Chiukitsiro chikoza kukhala mu moyo wanu momwe. Ngati inu mulibe icho, kodi mungakweze dzanja lanu kwa iye mmawa uno, pamene inu mwaweramitsa mitu yanu, ponena kuti ndi iri, Mulungu mundikumbukire ine, kuti moyo wachiukitsiro uwo, mulole iwo ukhale mu mtima mwanga.
Would you raise your hands and say, pray for me, Brother Bram, as I raise my hand. The Lord bless you. God bless you.
Inu mungakweze dzanja lanu ndi kuti mundipempherere ine mbale Branham, pamene ine ndikukweza dzanja langa. Ambuya kudalitseni inu. Ambuya kudalitseni inu.
Is there enough to raise your hand and say, pray for me, brother. I want to accept this resurrection life.
Kodi alipo wina amene mungakweze dzanja lanu ndi kuti mundipempherere ine mbale, ine ndikufuna kuti ndilandire moyo wachiukitsiro uwu. Mawa owala ndi opanda mitambo. Taganizirani izo tsopano pamene ife Kristu adzauka kudzagawa ulemerero wachiukitsiro chake. Amene wosankhidwawo adzasonkhana kudumbe, akuita madzina langa ndidzakhala komweko. Tsopano ngati inu simukutsimikiza, mukonze izo tsopano. Adzayitana dzina langa, akuyitana dzina langa ndidzakhala komweko. Tiye timutumikire Ambuye kuyambira. Ichi ndi cha inoyera. Dzuwa tiye tiyankhule
Now you that are Christians, wants to make a vow to God to labor more the coming year, raise your hand to him.
Tsopano inu amene muli a Kristu, mkufuna kulumbirira kwa Mulungu, kuti mukagwira ntchito mochuluka, bwerani kuno, kuwezerani dzanja lanu kwa iye. Ipo pakuitana dzina langa ndidzakhala komwe.
Every heart in here, and you know the motives and the objectives.
Wogondedwa Mulungu, inu mwaona ntima uliwonse muno, ndipo inu mukudziwa zolinga ndi zofuna.
I pray for mercy. God granted that mercy shall be shown to these people.
Ndipo ine ndikupempha chifundo, Mulungu mupereke izi. Kuti chifundo chionetseredwe kwa anthu awa.
They have come this morning for this hour of worship. They come to this place to hear thy word.
Iwo abwera mawa uno chifukwa cha ora ili la kupembedza. Iwo abwera pa malo ano kuti adzamve mawu ano.
And as we have spoken that when you lived, there was never a life like yours. Dying, you were the only one who could die in that manner.
Ndipo monga ife timayankhulira kuti pamene inu munakhala moyo, sipanakhalepo moyo ngati wanu. Pakufa, inu munali mmodzi yekhayo amene akanafa mwanjira imeneyo.
When you was buried, you carried our sins far away. Having the sins of the people upon you, you took them to the sea of forgetfulness.
Pamene inu munayikidwa mmanda, inu munanyamulira machimo athu kutali. Mutazitengera machimo a anthu pa inu. Inu munawatengera iwo ku nyanja ya kuiwala.
But rising, you justified freely forever. And we stand today waiting for your coming.
Koma pouka, inu munalungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse. Ndipo ife tikuima lero kuyembekezera kudza kwanu.
God bless them. Help us. We realize we don't have much more time. Or it's just at the door.
Mulungu adalitseni iwo. Titandizeni ife. Ife tikuzindikira kuti ife tilibe nthawi yochuluka. Pakuti izo zangokhala pakhomo.
And 1 hour from now, according to the scientists, the nations could be no more.
Ndipo iliyonse, ndipo ola limodzi kuchokera pano mogwirizana ndi aza science, mafuko akhoza kusakhala ponso.
And we pray God as we stand this Easter morning upon the threshold of his coming, the hope of the church.
Ndipo ife tikupemphera Mulungu, pamene ife tayima mawa wa Easter uno pa chiwundo chakudza kwake, chiyembekezo cha mpingo.
Many thousands are laying out in the dust of the earth waiting for that hour. Their souls are in the altar crying, how long, Lord, how long?
Masauza ndi ambiri akugona uko mufumbi la dziko lapansi, akudikilira ola limenero. Mioyo yao ili pansi pa guwa ikufula. Mpaka liti ambuye, mpaka liti.
I pray God that you'll speak to us and let us remember that no matter what we ever do here on earth, it's so little. And the only thing that we can do now is wait for your coming and tell everyone the message is urgent. May we get it to the people quickly that you may come at any time.
Ine ndikupemphera Mulungu kuti muyankhule ndi ife. Ndipo mutilole ife tikumbukire kuti zilibe kanthu zimene ife tingapange kuno kudziko lapansi. Izo ndizazing'ono kwambiri. Ndipo chinthu chokhacho chimene ife tingachite tsopano ndikudikilira kudza kwanu ndi kukamuuza aliyense, uthengawu ndi wamsanga. Mulole ife tutengere iwo kwa anthu mwamsanga, kuti inu mukhoza kubwera nthawi iliyonse.
Before these bombs that they're speaking of and these missiles that can be showers of thousands of them rain over the earth in 1 minute's time. Before that happens, you promise to come, Lord. Get your people.
Asanafike mabomba awa, amene ife tikuwakamba ndi mizinga iyi, imene ikhoza kukhala mivumbi ya masauzande ayiyo akugwera pa dziko lapansi mu nthawi ya miniti imodzi. Zimenezo zisanachitike, inu mwalonjeza kuti mubwera Ambuye kudzatenga anthu anu.
It'll be that way, Lord. So most any minute there could be a resurrection or Easter for the church. A resurrection from this sinful life unto the life eternal through Christ. Hear our prayers.
Izo zidzakhala mwanjira imeneyo Ambuye. Chotero pafupifupi miniti iliyonse pakhoza kukhala chiukitsiro. Easter kwa mpingo. Chiukitsiro kuchokera ku moyo wa tchimo uwu kupita ku moyo wa muyaya kudzera mwa Khristu. Imvani mapemphero athu.
Today as we go on into other services, into the Sunday school teaching, oh Lord, speak again, and may many hearts be strangely warmed.
Ndipo lero pamene ife tikupita ku mautumiki enawo, kupita mu kuphunzitsa kwa Sunday school, o Ambuye yankhulaninso. Ndipo mulole mitima yambiri ichenjezedwe mwachilendo.
And may they come by the dozens into this pool this morning, this Easter morning, to be buried with the Lord Jesus accepting his sacrifice.
Ndipo mulole iwo abwere mu madazeni kubwera mudziwe ili mawa uno, mawa wa Easter uno, kuti adzayikidwe mmanda ndi Ambuye Yesu kuvomereza nsembe yake.
No matter what church they belong to or what religious sect they have fellowship with, that means nothing.
Zilibe kanthu kuti iwo ndi ampingo wanji kapena ndi gulu lanji la chipembedzo limene iwo amayanjana nalo. Zimenezo sizitanthauza kanthu.
But have they accepted that sacrifice? Are they confessing that they're not no good, that Jesus was the only good one?
Koma kodi iwo aivomereza nsembeyo? Kodi iwo akuvomereza kuti iwo si abwino? Kuti Yesu anali yekhayo amene anali wabwino?
And he died for us in our stead, and he took our sins and buried them, and we stand alone in him.
Ndipo iye anatifera ife mmalo mwathu, ndipo iye anatenga machimo athu, ndipo anakawakwirira iwo, ndipo ife tikuima tokha mwa iye.
Our churches cannot bury our sins. Our own life cannot bury our sins. But Christ buried our sins in the sea of forgiveness.
Mipingo yathu singathe kukwirira machimo athu. Moyo wathu omwe singathe kukwirira machimo athu. Kuma Kristu anakwirira machimo athu mu nyanja ya kuiwala.
God grant now that these things will be glorious in our sight.
Mulungu perekani tsopano kuti zinthu izi zikakhale za ulemerero pamaso panu.
Then tonight, Lord, may you come in the power of your resurrection and shake this little place like it has never been shaken.
Ndiye usiku uno Ambuye mubwere mu mphamvu ya chiukitsiro chanu. Ndipo mudzagwedeze malo ang'ono awa ngati kuti iwo sanayambe agwedezekapo.
May signs and wonders appear. Repeat it like it was a couple Sundays ago, Lord, when them sick and afflicted was so marvelously healed. We pray that it'll be again tonight for your glory.
Mulole zizindikiro ndi zodabwitsa zionekere. Mubweleze izi monga zinachitikira mala Mulungu angapo apitawo Ambuye. Pamene odwala ndi osautsika anachiritsidwa mopambana. Ife tikupemphera kuti izo zichitikenso usiku uno kwa ulemerero wanu Ambuye.
Forgive us of our trespasses now, Lord, and may this be a real Easter for some of us. A real Easter for all of us.
Mutikhululukire ife mphulupulu zathu tsopano Ambuye. Ndipo mulole iyi ikhale Easter yenieni kwa ena a ife. Easter yenieni kwa tonse a ife.
And some of those who have never known what the Easter blessings was, may it be today that Christ rises in their heart with a new hope, with a new life.
Ndipo ena iwo amene sanayambe adziwapo chimene mdalitso wa Easter auli, mulole likhale lero limene Khristu ati auke mu mtima mwawo ndi chiyembekezo chatsopano ndi moyo watsopano.
Point them to Calvary, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Alozereni iwo ku Calvary, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen.
I had this time of fellowship. How many of you love the Lord? Just raise up your hand. Oh my, that is wonderful.
Tikhale ndi nthawi iyi ya chiyanjano. Ndi angati a inu mumawakonda Ambuye. Ingokwezani mmwamba dzanja lanu. Oh my, izo ndi zopambana.
I hear you got the baby to be dedicated, Brother Mags, out. You'll be back for the Sunday school service, can you? Okay, that'd be fine. It's when we'll dedicate the babies and stuff at that time. If you don't mind, that's all right.
Ine ndamva kuti inu muli ndi mwana woti adalitsidwe mbale McDowell. Inu mubweranso ku msonkhano wa Sunday School inu mutero? Chabwino. Izo zikhala zabwino. Pamenepo ndi pamene ife titi tidalitse ana ndi zina zotero nthawi imeneyo. Ngati inu simudandaula, izo zili bwino.
Now we're going to dismiss the audience for a few moments so you can go to your places and have your breakfast and return back again. We're happy that you were here. And now, let's just stand in that same song that we had a few moments ago. On that bright and cloud. How many's got a hope in them? Let's see you ready. Stand up.
Ndipo chotero tsopano ife tibalalitsa omvetsera kwa mphindi pang'ono kuti inu mupite ku malo anu ndipo mukadye kadzutsa. Kenako mubwererenso. Ndife okondwa kuti inu munali pano. Ndipo tsopano tiyentingo ima, ndipo nyimbo yomwe ija, imene ife timaimba mphindi zapitazo. Palowala ndi lopanda mitambo lija. Ndi angati amene ali ndi chiyembekezo chimenecho mwa iwo. Tiyeni, tikuoneni mukukweza dzanja lanu. Imirirani. Palowala ndi lopanda mitambo. Imbaniyo tsopano. Amene akufa mwa Khristu adzauka. Ikugawana ulemero wa chukitsiro chake. Omwe opulumutsidwa anzikwa dzasonkhana mbali ina. Ndipo pakwitana dzina langa ndidzakhala omweko. Pakwitana dzina langa. Pakwitana dzina langa.
From the dawn till setting sun.
Amen.
Let us talk not of the things of the world, but let us talk of all his wonders, love and care.
Sopano pamene tikuimba ndime yotsatirayo, tiyeni timutumikire Ambuye kuyambira mmawa mpaka kulowa kwa dzuwa. Tiyeni tiziyankhula osati za zinthu za mdziko, koma tiyeni tiziyankhula za zodabwitsa zake zonse. Chikondi ndi chisamaliro.
While we're doing this, shake hands with somebody behind you, in front of you, at your side. Let's all do that now. Say good morning, Christian friend. I'm glad to be in the church with you. All right.
Pamene ife tikuchita izi, tizigwirana dzanja ndi wina wake kumbuyo kwanu, kutsogolo kwanu, mbali mwanu. Tiye ntonse tichite zimenezo tsopano, ndikuti mawa wabwino mzanga wa Chikhristu. Ndino kondwa kukhala mutchalichi ndi iwe. Chabwino.
Iwatumikire Ambuye kuyambira. Za chikondi chake chodabwitsa ndi chisamaliro. Omwe moyo ukadzata ndipo ntchito zathunza. Ndipo palitana ndidzakhala komwe. Pakwitana dzina langa.
forever. Someday he's coming. Oh, glorious day.
Bwanji, ife, tidzaka khalako chotani kumeneko. Chifukwa, pokhala moyo, iye anandikonda ine. Pakufa, iye anandipulumutsa ine. Poikidwa mmanda, iye anatengera machimo anga kutali. Pouka, iye analungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse. Tsiku lina iye akubwera, oh tsiku la ulemerero. Pakuitana dzina langa ndidzakhala kuno. Ife tili ndi lisiti. Pakuitana dzina. Pakuitana dzina langa. Pakuitana dzina langa. Pakuitana dzina langa. Ndidzakhala kuno. Tiyeni tiweramitse mitu yathu.
Some bright cloud this morning, when we see the great rainbow coming to the sky, God's sign of the covenant, the everlasting covenant, he's kept his promise. Then we'll look coming and the tombstones will be falling backwards, and those that sleep in the dust of the earth shall arise. To share the glory of the first Easter with he who made it possible, our Lord.
Ambuye, mawawina owala ndi opanda mitambo. Pamene ife tidzaona utawaleza wa ukuluwo, ukubwera mu mlengalenga. Chizindikiro cha Mulungu cha pangano, pangano losatha. Ye wasunga lonjezo lake. Ndiye ife tidzayang'ana akubwera. Ndipo mitumbira ya kumanda idzakhala ikutseguka. Ndipo iwo amene anagona mu fumbi la dziko lapansi adzauka kuti akagawane naye iye ulemerero wa Easter yoyamba, amene anapanga izo kukhala zotheka Ambuye wathu.
Thank you for that, Lord. I'm so glad, Lord, that hope lays in my bosom. I see my shoulders stooping, Lord. And age begin creeping up, and I'm at the top of the hill looking over now. Lord, I'm so glad that that hope burns within me. Someday, you'll come. I'm so glad that there's many here today that feels the same.
Zikomo inu chifukwa cha zimenezo, Ambuye. Ndine okondwa kwambiri, Ambuye, kuti chiyembekezo chili pa chifukwa changa. Pakuti ine ndikuona mapewa anga akugwa. Ambuye, ndipo ukalamba ukuyamba kukwawiramo. Ine ndili pamwamba pa phiri. Ndikuyang'ana uko tsopano. Ambuye, ndine okondwa kwambiri kuti chiyembekezo chimenecho chikuyaka mkati mwanga. Tsiku lina inu mudzabwera. Ndine okondwa kwambiri kuti pali ambiri pano lero amene akumverera chimodzi-modzi.
I pray, Lord, that you'll give us a great day today. Forgiveness of all our trespasses as we confess our wrongs. And confess that we are unworthy, but Christ's death, burial, resurrection proved to us by his Spirit that's raised in our hearts, making us partakers of his resurrection. And we have the earnest of our resurrection in our hearts now.
Ine ndikupemphera Ambuye. Kuti inu mutipase ife tsiku lopambana lero, kuti khululukira mphulupulu zathu zonse, pamene ife tikuvomereza kulako kwathu ndi kuvomereza kuti ife sioyenera. Koma imfa ya Khristu, kuyikidwa mmanda, chiukitsiro, zinatsimikizira kwa ife mwa mzimu wake, umene waukitsidwa mmitima mwathu, kutipanga ife kukhala gawo la chiukitsiro chake. Ndipo ife, tili ndi chikole cha chiukitsiro chathu mitima yathu tsopano.
Because from sin we have died and we have entered into a new life and have raised from the old things of the world to a new life. It's the earnest, the down payment. Oh Lord, it's the earnest of our resurrection.
chifukwa kwa tchimo ife tafa. Ndipo ife talowa mumoyo watsopano. Ndipo tauka kwa zinthu zakale za mdziko. Tapita kumoyo watsopano. Icho ndi chikole dipo. O Ambuye, icho ndi chikole cha chiukitsiro chathu.
We're so happy to feel it and enjoy it among one another. These things we hold as great treasures of ours. Something that no money could buy. The world cannot run away because God gave it to us freely. As free as Christ died for it.
Ndife okondwa kwambiri kumvelera izo ndi kusangalala izo pawina ndi mzake. Zinthu izi, ife timazigwira ngati chuma chopambana cha mitima yathu. China chake chimene palibe ndalama ingagule. Dziko silingathe kuzifufuta. Chifukwa Mulungu anazipereka izo kwa ife mwa ulere. Ulere monga Kristo anafera izo.
Now we pray that you be with us this morning. Help us now to rest a few moments and return back. Give us a great following service, for we ask it in the name of Him who taught us to pray together.
Tsopano ife tikupemphera kuti inu mukhale nafe mawa uno. Mutithandize ife tsopano. Ndipo kuti tikapumulire mphindi pang'ono, ndipo tidzabwererenso. Mutipatse ife msonkhano wotsatira wopambana. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Iye amene anatiphunzitsa ife kuti tizipemphera limodzi.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.
Atate athu amene muli kumwamba, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe pa dziko lapansi. Monga izo zili kumwamba. Tipatseni ife lero chakudya chathu cha lero. Ndipo mutikhulukire ife zolakwitsa zathu, monga ife tiwakhulukira iwo amene atilakwira ife. Ndipo musatitsogolere ife mu mayesero, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Pakuti wanu ndi ufumu, ndi mphamvu, ndi ulemerero kwa nthawi zonse. Amen.
The Lord bless you now till we see you again in about at 9:30. Shake hands with one another and we'll see you at 9:30.
Ambuye akudalitseni inu tsopano, mpaka ife tidzakuoneni inu mu pafupifupi pa 9:30. Inu mugwirane chanza wina ndi mzake, ndipo ife tikuonani inu pa 9:30.